Mkuu mukulembeze gwanga Jenji Kataha Museveni yategeza gavumenti yeyongedde okubeera emmalirivu okakasa nti wabeerawo okusoma n'okutendekebwa abantu mu by'emikono naye nga tekusasulirwa nsimbi kisobozese okwongera okulwanyisa kubula emirimu mu Uganda. Mukyala Museveni ategeezezza nti okubangula abantu mirimu egy'emikono kisaanye okubanga kisoboka eri buli munnayuganda, n'ategeeza nti enkola ya technical vocational education training esaana kubanga teenyigiza abantu mu byansimbi bwenasa oluganyu lwa bannayuganda abawerako. Mukyala Museveni agamba nti baana n'enteekateeka ey'okwongera okutereeza mu nsomesa y'ebyemikono kisobozese okufulumya bannayuganda abayiweeka emirimu mu misawo byonna eby'obukugu, kisobozese abantu okukomya okukaayana nga batalina byakola ate nga ebyokola ebimu bitera okubeerawo so nga ne bangi basobola okubyetanikirawo ng'abantu. Babadde mu kugulawo ekizimbe ekyazimbiddwa ku bukumbi bwa Uganda 2005 n'obukadde 6 lwagenda okufuuka amaka g'ekitongole kya Uganda Vocational and Technical Assessment Board National Skills Center wali e Kyambogo. Akwide ekitongole kino Onesimus Oyesigye ategeezezza nti baafunye ne yiika ey'ettaka emu wali mu bitundu ebye Namavu gye bagenda okukola enteekateeka ey'okuteekawo ekifo kye bagenda okukubira n'okufulumya ebigenda okwesibanga mu kwetegereza abatendekeddwa mu mirimu gy'emikono egy'omutwe. Bigenda kubayamba okutaasa ensimbi obukadde 189 n'emitwalo 80 ezibadde nga zikozesebwa mu mbeera ey'okupangisa ebifo bakolera emirimu gyabwe.